Mina ngendawo nyangibhaka izinto nzenza kanjani. Yemina ubaba kaza ngifundise le nto eninzima. Mina ngendawo nyangibhaka izinto nzenza kanjani. Baba kaza ngifundise le nto eninzima. Mina ngendawo nyangibhaka izinto nzenza kanjani. Maneza kanje yena nomhlaba kaza ngifundise le nto eninzima. Yey, umuntu nini mali yena umuzi muhle. Yena mfulu umulala ngimtshela ukuthi utshele. Yey, umuntu nini mali yena umuntu zakhe. Yena nimzela umona mfulu umulala. Umuntu mene intombi enhle yena imali. Yekunga unina mfulu umulala ngimtshela ukuthi uyathala. Iwabamba ezinyelayo ezinyelayo. Uzoyithola njani ufuna ukuthi mina. Iwabamba ezinyelayo ezinyelayo. Bani uzoyithola njani wena uhlele khona.
Zisho kanjalo kumahlabahlaba isikhumbe sethu labeshukubezama ukusiphendula amabhishana asafenduka yawo likulevela umuso kamhlaba wonkana. Amashwayishwayi isendela omlungu into ebomvana yekesangoma somlungu kuzongivulela kanjani ngoba ngifundile. Phaka mfoka mhlaba phaka zidla ihambe balambile abantu. Umshaya wethu aselishasa gobela gijima mfane yobikela abasendlunkulu ukuthi achithekile amagoboko. Isha ingoma kwavuma ihlanzana leyinsizwa nentombi kona likithi le ondini olumahlikahlikayo. Wayanda usinakhulungela umantinyelo khayo ugcinana uthwala indlu uphusha umshofu mpokathungo phansi enkonjeni. Uthuthukane umfana kathungo uxolane umfana kamthulu. Ucela ukubonga umfana kakhumalo empumalanga. Usiyageza umfokambuyisa le kwahlabezi untunsulu umfokadlameni usunwe ephatasi uthi yona waseshofu. Umbali umntakambali ufike kuthola amaxoxo umboza. Usibono sebhedi umelusi umntakampandla. Uzimnika umfokathi ubazane uface to face umfokathi ubazane nibanike siye sakithi ngeke ngize ngimpele. Gobhozi ishishiwe emhlangeni foma ngishubane hlala phansi ubukele ziyawushaya mfana kulo nyaka kuthosa ngisho ngenadlozi. Phaka mfoka mhlaba phaka mfana zidla ihambe ibalambile abantu. Umemeza ucebo umfana kazondo phansi le kwahlabisa empembeni wathi. Inkunze bomvu weka mhlabile enehleze emlweni ziye zizihleze enkondeni ogcwaleki lishema eqhubeka wabesithi. Yakhonya kamhlaba kulezo ndaba zisondiwe emahlatshana abanyela imisile amajama edamini wayisele. Yena ngumzulu kamantaleyana ediwani lolwandle ngikhulumeni okunye kwazondo okunye ikhehlelini amanzi ekhaya. Umfana kamhlaba umfana ka-16 umfana kashobane silwane. Phaka mfana kamhlaba phaka zidla ihambe balambile abantu. Zahlaba zaphindelela zenkalankala ezimbela amanzi bathi ndaba nduna isindo abaphendule ngoba isindindi umnaza kwanobamba. Bathi mkudlanto ngankomnophonde ngokhonde kwandulela zenquma amancendi ngoba izokwazi ezinye. Mhlanga lo shaya inkomo nje uqedla amahlela. Ayihlaba ngakhumbula izo zilama elikhulu nomleti kanamadinana zonke zize zithi mlete qhotho olubamba amahasha kopita. Ithuba lisukana ngoda lisane ngoda mbele siyamanina njakazane bambela usuku. Ihlasa lomuzi umuzi wakhekile ucumbucumbo wezibihlata limenza lingazi. Sikhoyise samthi ngikhoyisile ngoba sikhoyisomame ngasezabeni. Umaka impukane enza umlumbuzi ibheshe elikone. Sifa bathokoze sihlonisa vele ensangweni bathi nyoko. Bese kumemeza indoda endala inzala abantu yakithi kwadubazane badundubaza. Ungangazi izulu nyathi hamba netholela ukayika maqinisela gqashulwa sinomkhala kuyasibhanga noma. Unomasikisiki bathi yebenyoni yesinde ngoba izinto zisila sakho. Phungula phela mame ngoba uyesinde. Wayenza indaba simonyo seyintombi zaseshow evuza mntakona mayevu mdakalala nendaba ezidlela lokumnyaza ebumtshelela ma ungafunyaziwa. Umfo kamthithimbili makoti inswazi yofana nziyobona inkosi khona phezulu. Umzulu kambilimbili makuya nayiwa ngiyashela sikepe mgetile bhange le mali ebomvu. Wena mfana wakhipha ibhubhesi wathalinde lapha elithanda khona ziyakhala manje. Phaka mfaka mhlaba phaka zidla ihambe balambile abantu. Brunya va fana ngenti tulonge skim samesi. Ita testi nukolo tuchani mkoganjo umpya kwa mapota makunda mangane kota si fani stu. Ebeko na jayu JJ umpana kambutu umshawe kipoti kipimsi ndezi nkulungwa. Ita mapesi nukolo tesi kukundu poza na gaisha ingatu ya lai. Ijisa mpeta va fana bambesa ngibara ganjina. We tiki timpana kakosa. Ite kichima mfanu kibele pesu kwenye tabe kuli mbogo mbeli kukubachelu kutingite yezi nkunzi kamishabi yezi nkalagata e umpuluza ne ngoto mfana kuko kini ngisao kutaza hau ye ni na bopa mpo haaa
Yeah.